waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Suuqa saamiyada Australia ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay abid maalinkii talaadada ee shalayto oo bisha Ox oo ahayd 12-ka bisha Ox aan raahdee kadib markii bankiga dhexe ee Australia uu hoos u dhigay heerka dulsaarka lacagta Australia ama deynta Australia taas oo hadda ah 3.6%. Waa dhimidii saddexaad ee banku ku sameeyay 6 bilood gudahood, taasi oo si baahsan loo filayay kadib markii heerka sicir bararka Australia oo rubucii hore ee sanadkan gaaray yoolkii bankiga. Gudoomiyaha bankiga dhexe Michelle Bullock ayaa tilmaantay in laga yaabo in hoos u dhigid kale ay imaan karto maadaama xaaladda dhaqaale ee caalamku ay weli tahay mid aan la saadaalin karin.
We expect global growth to slow over the rest of the year and into 2026 as impacts from higher tariffs and broader policy uncertainty.
Waxaan filayaa in kobaca dhaqaale ee caalamku uu hoos u dhaco inta ka dhiman sanadkan iyo sanadka 2026 sababtoo ah saameynta cashuurta sare ee iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee baahsan oo culays saaraya dhaqaalaha. Saadaashu waxay muujinaysaa in heerka dulsaarka hoos looga dhigi karo heerka uu hadda marayo si loo ilaaliyo sicir bararka loona kordhiyo shaqo abuurka, laakiin hubanti la'aan badan ayaa jirta, ayay tiri. Qasnajiga Australia Tim Chalmers ayaa sheegay in dhimista heerka dulsaarku uu muujinayo inay Australia iska xijin karto hubaala'aanta sii kordhaysa ee dhaqaalaha caalamka, laakiin afhayeenka maaliyadda ee mucaaradka Ted O'Brien ayaa isna sheegay in ficilka bankiga dhexe aanu wada wacnayn.
They have downgraded the forecast for productivity, cutting it by almost a third since the election.
Waxay hoos u dhigeen saadaasha wax soo saarka oo ilaa doorashadii ay hoos u dhigeen 3 meelood meel. Tani waxa ay fariin xoogan u diraysaa shacabka Australia in marka ay joogto dhinaca maamulida dhaqaalaha aanay xukuumadda Albanese haysanin taageerada bankiga dhexe, ayuu yiri. Tirada dadka ee u dhimanaya daroogo ay isku badiyeen awgeed ee Victoria ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay muddo 10 sano ah, taasoo keentay in khubarada caafimaadku ku baaqaan isbedelo degdeg ah. Warbixin ka soo baxday xafiiska baarayaasha dhimashada ayaa muujisay in 584 dhimasho oo la xiriirta daroogo xad-dhaafa oo la isticmaalay la diiwaan geliyay sanadkii 2024, iyadoo tiro badan oo ka mid aha ay ku lug lahaayeen daroogada sharci darrada ah sida heroin, methamphetamine iyo MDMA. Shalini Arunogiri oo ah associate professor ka ah Monash Addiction Research ayaa sheegtay in dhimashooyinka laga hortagi karo haddii daroogada qudheeda la hubiyo inay tahay nooc halis ah iyo in kale ama horay bay tiri loo aqoonsado in uu qof u nugul yahay qaadashadeeda islamarkaana horay loo daaweeyo qofka isku badiya daroogada. Premierka Victoria Jacinta Allan ayaa sheegtay in dowladdu si buuxda uga warqabto dhibaatada islamarkaana ay si dhab ah ugu hawlan tahay sidii arrintan loola tacaali lahaa.
The work that Minister Stitt has been leading through our statewide drug action plan is so important. We understand the need to expand.
Shaqada ay wasiir Stitt hoggaaminayay ee ku saabsan qorshaha ka hortagga daroogada ee guud ahaan gobolku waa mid aad muhiim u ah. Waanu fahamsanahay baahida loo qabo in adeegyada la dagaalanka daroogada lagu balaariyo guud ahaan gobolka, sababtoo oo ah arintan inta badan waxaa loo arkaa inay ka dhacdo magaalooyinka waaweyn, laakiin waa caqabado saameynaya dhammaan gobolka. Bulshada aan matelo ayaan ka ogaaday arrinta, ayay tiri. khubarada sharciiga ee gobolka Northern Territory ayaa ku baaqay in la xoojiyo sharciyada lagu difaacayo dadka waayeelka ah ee la kulma tacadiyada. Wasiirka Northern Territory u qaabilsan arrimaha rabshooyinka bulshada Robin Cahill ayaa sheegtay in tacadiyada waayeelku u baahan tahay in si gaar ah loogu fiirsado. Cilmi baaris ay sameeyeen Darwin Community Legal Service ayaa muujisay in 7 qofba mid ah dadka da'doodu ka weyn tahay 56 sano ay qoyskooda u geysteen tacadiyo. Ramik Walia oo ah mas'uul sare oo ka tirsan isla hay'adda Darwin Community Legal Service ayaa warbaahinta NITV u sheegay in tacadiga waayeelka inta badan uu ay dhacaan arrimo dhaqaale ama kuwa caafimaad maskaxeed awgood. Markab dagaal oo Shiinuhu leeyahay ayaa u muuqday in uu ku dhacay markab kale oo nooca xeebaha ilaaliya ah oo isla Shiinaha laga leeyahay. Mar ay caydhsanayeen baa la yiri markab kale oo nooca xeebaha ilaaliya ah laakiin laga leeyahay waddanka Philippine. Tan ayaa ka dhacday badda South China Sea oo ah mid ay labada wadan ku muransan yihiin. Muqaal arag ay sii daayeen mas'uuliyiinta Philippine ayaa muujinaya markab ka tirsan ilaalada badda ee Shiinaha oo si dhow u agmaraya markab laga leeyahay Philippines. Ka hor intii uusan ku dhicin markabka dagaal ee isna Shiinuhu leeyahay, Philippine ayaa sheegtay in markabkoodu uu shidaal u qaybinayay kalluumaysato markaa uu shilku dhacayay. Mareykanka ayaa sheegay in shir madaxeedka lagu qaban doono gobolka Alaska ee u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin uu yahay fursad la isku wareysanayo, iyagoo uga jeeda inay hoos u dhigaan ama la khafiifiyo rajada laga qabi karo in si degdeg ah loo gaaro heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Aqalka cad ayaa sheegay in uu Mr. Trump magaalada Anchorage ee gobolka Alaska kula yeelan doono shir folka fool ah Mr. Putin. Madaxweynaha Trump ayaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky shir muuqaal aragga fog ah kula yeelan doona ama la yeelan doona ka hor inta aanu la kulmin Mr. Putin. Trump ayaa sheegay inuu si dhaqso ah u ogaan doono in madaxweyne Putin uu diyaar u yahay heshiis nabadeed iyo in kale.
At the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. This is really
shirka dhamaadkiista qiyaastii 2 daqiiqo ee ugu horeeya waxaan ogaan doonaa in heshiis la gaari karo iyo in kale. Shirkan runtii waa mid uun muska ul ku day ah madaxweyne Putin isaga yeedhay. Waxaan u malaynayaa inuu rabo inuu arinta la soo afjaro. Dhowr jeer baan taa hore u sheegay, haddana waan ka niyad jabay, ayuu yiri. Mr. Trump ayaa sheegay in labada dhinac waa Ruushka iyo Ukraine ay dhulka isku hayaan ka saairaan si loo dhameeyo dagaalka, laakiin Mr. Zelensky ayaa si cad u sheegay in aanu waddankiisu bixin doonin qayb ka mid ah dhulkiisa. Saadaasha hawada ee waddanka Australia maanta waa sidan: magaalada Perth shuuxyo kordhaya ama sii kordhaya 23°, Adelaide inta badan qorax 17°, Melbourne qayb ahaan daruur 15°, Sydney qayb ahaan daruur iyadana 19°, Brisbane oo la filayo shuuxyo 23°, iyo Darwin oo ah qorax 30°. Maantana halkii dollar ee Australiana waxaa lagu sarifay 65 senti oo ah dollarka Mareykanka. Warkii maantana intaas ku dhan yahay. Halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Anigoo Cabdinuura ayaa barnaamijka maanta inala socodsiinaya. Weli waxaa inoo soo socda warkii Soomaaliya iyo warbixino kale oo ay ka mid yihiin mid ku saabsan dhulka ama badda hoostiiska cajaa'ibka ee Australia ee leedahay ee la yiraahdo Great Barrier Reef oo dhibaato la kulantay. Imikase waxaan idiin hayaa warbixin kooban oo ku saabsan dareenka keelinimada ah oo la ogaaday inuu khatar yahay Australiana ku badan yahay gaar ahaan warbixin ama cilmi baaris la sameeyay oo ogaatay inuu si gaar ah ugu sii badan yahay dadka da'yarta ah. Cilmi baaris cusub ayaa walaac ku abuurtay khubarada caafimaadka kadib markii ay daaha ka qaaday dhibaatada keelinimada ee ka jirta waddankan Australia. Warbixintan oo ay noo soo qortay Angelica Waito SBS ka tirsan ayaanu ku eegaynaa. Dadka da'yarta ah waxaa badanaaba loo maleeyaa inay yihiin kuwo dadka kale xidhiid la leh, gaar ahaan marka ay timaado xagga isticmaalida wargaarsiinta casriga ah ee digitalka. Laakiin cilmi baaristan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ay dad da'yari ay marar badan ama si joogta ahba u dareemaan cidla ama kelinimo. Dr. Michelle Lim oo ah Associate Professor waa madaxa hay'adda la yiraahdo Ending Loneliness Together oo ah hay'adda soo saartay warbixintan. Waxa ay sheegtay in cilmi baaristu ay iftiimisay xaalad degdeg ah oo ku saabsan kelinimada dhallinyarada, iyadoo oo mid ka mid ah 7 dhallinyaro ahba oo reer Australian ahi uu la kulmo kelinimo joogta ah. Guud ahaan 43% ka mid ah dadka da'dooda u dhaxayso 15 ilaa 25 sano ayay ku dhacday kelinimadu. Waxa aanay u sheegtay SBS qaybteeda luqadda Kurdishka in kasto oo kelinimadu ay tahay dareen dabiici ah oo ka mid ah rabitaankeena asaasiga ah ee xiriirka bulshada, ay laakiin kelinimadan daran ee joogtada ahi tahay mid walaaceeda leh.
What worries me, though, is the 1 in 7 who experience more persistent loneliness. And when I say persistent, I mean...
Waxa aan ka welwelaa waa in 7 dhalinyaro ahba midkood ay ku dhacdo dareenka kelinimo joogta ah. Waxa aan weydiinay heerka dareenkooda cilada ama kelinimada ee 1 sano, kadibna sanadka ku xiga ayaanu ku soo laabanay oo weydiinay haddana su'aashii. Waxaanuna ogaanay inay dareemaan kelinimo ay weliba ku sii waaraan, ayay tiri. Warbixintan oo loo bixiyey A Call for Connection ayaa ku soo beegantay 7 wacyigelinta kelinimada Australia ee loo yaqaano Loneliness Awareness Week, kaas oo sanadkan ku beegnaa 4-10 August. Warbixintan oo ka dabqaadanaysa xog ururin ay sameeyeen hay'ad la yiraahdo Household Income and Labour Dynamics in Australia, loona soo gaabiyo Hilda, iyo weliba wareysiyo laga qaaday dad dhalinyaro ah, ayaa muujisay in da'yarta sheegtay in ay dareemaan kelinimo joogta ahi ay kuwa kale iyagu aan dareemin kelinimada 7 jeer uga fursad sarreeyaan in ay la kulmaan xanuuno nafsiyan ah. Miss Lim ayaa sheegtay in xaalado bulsho iyo kuwa deegaanba ay saameeyaan dareenka kelinimada.
When we looked at who was experiencing and staying lonely, we found that certain things made things worse.
Waxaanu eegnay cidda la kulanta kelinimo aan dhammaanin. Waxaanu ogaanay in ay waxyaalaha qaarkood ku sii xumeeyaan kelinimada, sida haddii durba caafimaadka jirka iyo maskaxdoodu uu liitay, in uu qofku shaqeeyay iyo in kale, iyo in ay qabeen culays dhaqaale. Waxyaalahaas oo dhammi kelinimada ayay dadka ku waariyaan, ayay tiri. Kathy Castleman iyaduna waa madaxa hay'ad la yiraahdo Blue Knot Foundation, waana hay'ad caawisa dadka caruurnimadoodii la soo kulmay dhibaatooyin adag. Waxa ay tiri waa muhiim in la garowsado in dadka qaarkood si gaar ah ugu nugul yihiin dareemida kelinimada aan dhammaanin, sida dadka ay hore ugu soo dhaceen dhibaatooyin culus oo la xidhiidhi kara dagaal, dayac iyo darxumayn. Waxayna intaa ku dartay in dareenada noocaas ahi sii xoojin karaan in uu qofku dareemo qoqob bulshada ka fogeeya.
I think what happens when loneliness is profound is that, you know, can obviously really impact our mental health.
Waxaanu u malaynaynaa marka dareenka kelinimadu xoogsado in ay saameyn ku yeelato caafimaadka maskaxda. Waxaa markaa iska cad in marka ka fikirka dhibaatadu inagu sii fogaado oo sii soo noqnoqdo ay noqon karto caafimaad darro weyn marka aad ku sii fogaato kelinimadana helitaanka talo ama fikirkaaga ka duwani wuu kugu sii yaraada dabcan caafimaadka maskaxduna waxa uu saameyn karaa caafimaadka jirka ayay tiri halqabsiga toddobaadka wacyigelinta kelinimada ee sanadkani waa Moments Matter waxayna soo jeedinaysaa muhiimadda ay leedahay in xiriir lala yeesho dadka guriga kula jooga dadka kula shaqeeya aad iskuulka wada dhigataan iyo kuwa aad la kula kulanto internetka iyo bulshada dhexdeedaba Lim waxay intaa ku dartay in halqabsiga sanadkan sii xoojinayo baaq ay soo saareen hay'adda la yiraahdo Ending Loneliness Together oo ahaa in bulshada laga dhex sameeyo meelo la isku arko iyo fursado kale oo raqiis ah ama bilaash ah oo ay da'irtu uga faa'iideysato sidii ay xiriir u samaysan lahaayeen.
We're living in an environment that's actually keeping us lonely. So what we really need to do is not just always put the onus on
waxaynu ku noolahay xaalad inagu sii haynaysa dareen kelinimo waxaynu markaa u baahanahay in aynaan sii culaysanin qofka kelinimada dareemaya ee aynu wax ka qabano waxyaalaha kale ee saameeya sida bulshada dhaqaalaha iyo cadaadisyada kale ee kaga imanaya nolosha waxa aynu doonaynaa waa isbeddel nidaam si aynu ugu noolaano xaalad aynu ku samayn karno xiriir caafimaad leh ayay tiri Warbixin ku saabsan kelinimada oo toddobaadkan la hor dhigay baarlamaanka New South Wales ayaa iyaduna ku saabsan in la maalgeliyo meelo iyo xaalado dhiirigelinaya xiriir iyo dareen ka mid ahaansho. Warbixintan oo ay guddi baarlamaan ka soo shaqeynayeen muddo sanad ah ayaa lagu soo dirsay waxyaabaha reer New South Wales ku sababa dareenka kelinimada taas oo lagu soo qoray 20 soo jeedinood. Lauren Stracey oo ah madaxa Youth Action New South Wales ayaa sheegtay in soo joodinta warbixintan ku jirta ee ku saabsan in la sameeyo meelo u gaar ah dhalinto ay tahay mid biya kama dhibcaan ah.
What we're hearing from young people is that they actually need to have their own safe spaces to be able to feel like they're connected and belonging in our
Dadka yaryar waxaanu ka maqlaynaa in ay u baahan yihiin meelo iyaga u gaar ah oo ammaan ah si ay bulshada uga dhex dareemaan kamid ahaansho talooyinka la soo jeediyeena waxaa ka mid ah in la maalgeliyo goobo dhalinyaro waxay noqon karaan meelo iska caadiya waxay kale oo noqon karaan goobo hore uga jiray deegaanka sida goob bulsho oo aan muddo la isticmaalin ama xataa qol muhiimaddu waxa weeye uun samaynta meel dhalintu waqtigooda kula qaataan da'yarta kale ayay tiri waxaana intaa ku sii dartay in maalgelinta meelo ammaan ah oo loo sameeyo dhalinta laga tala geliyo dhalinta qudhooda waana mid xilligan si gaar ah muhiim u sii ah waayo bay tiri Bisha December ee sanadkan dhalinta 16 jirka ah ama ka yar ayaa laga mamnuuc doonaa baraha bulshada.
The idea of having youth hubs and youth spaces, it's really about making sure that if we're taking away a way of being connected.
Fikirka ah in dhalinta loo sameeyo meelo cusub waa uun wixii hore ee laga qaaday oo ahaa baraha bulshada ha loogu beddelo wax kale. Kama qaadi karno habkii baraha bulshada inaga oo aan ugu beddelin wax kale oo la taaban karo. Waxyaalaha aynu arkayno waxaa ka mid ah in meelo cusub oo la dhisaa ay noqonayso buundada ay kaga gudbaan kelinimada oo ay ku gaaraan dareen ka mid ahaansho ayay tiri. Si haddaba loogu babacdhigo dhibaatooyinka dhalintu kala kulmaan kelinimada waa in la dhisaa bay tiri fursado cusub oo ay ku gaaraan dareen ka mid ahaansho.
The thing with belonging is this is such a fundamental human need, you know, and young people need that just as much as anyone else.
Dareenka kamid ahaanshuhu waa baahi bani aadan oo aasaasi ah. Dadka da'da yareena waxay ugu baahan yihiin sida dadka kale ugu baahan yihiin oo kale, sidoo kale inay helaan meelo ay tagaan oo kula kulmaan jiilkooda, isla markaana ay ka helaan dad ay ku hirtaan ama ku daydaan sida dadka la shaqeeya dhalinta waa waxyaalaha ka caawiya inay hadhow noqdaan dad waaweyn oo ku guuleysta nolosha ayay tiri. Dhibka kelinimada ama dareenka kelinimadu kuma koobna oo qura Australia, Ingiriiska iyo Japan baa uga horreeyay Australia waxaabay u samaysteen wasaarado heer federaal ah. warbixintii kalinimada oo ay SBS u soo diyaarisay Angelica Waite intaasay ku eg tahay. Fadlan qofkii u baahan taageero waxa uu wici karaa Beyond Blue oo nambarkeedu yahay 1-300-224-636 ama Lifeline oo nambarkoodu yahay 1-300-214. Halka weli aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studio hayaga magaalada Melbourne. Anigu Cabdinuur ayaa barnaamijka idin la socodsiinayaa. Weli waxaa inoo soo socda warkii Soomaaliya oo maanta ay ka mid yihiin qodobada ku jira arrimihii gudaha ka socday iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya arrimaha doorashada. Haddase waxaan idiin hayaa warbixin ka hadlaysa mucjisada waxa lagu sheegi kara ee ay u Australia u heshay nasiibka inay yeelato ee la yiraahdo Great Barrier Reef. Dabcan waxaa qeexi doonta warbixinta oo ay la soo kulmeen dhibaato laga baqayo mararka qaarkood in ay dabar goyso oo lagana shakisan yahay in ay lug ku leedahay isbeddelka cimiladu. Sahamin sanadlaha oo lagu sameeyey qayb badda Australia ka mid ah oo la yiraahdo Great Barrier Reef ayaa lagu muujiyey in noolaha la yiraahdo coral oo ka baxa badda hoosteeda oo baabi ugu weynaa ku yimi sanadkii 2024-kii marka la barbar dhigo sanadihii ka horeeyay muddo ku siman 40 sano. Natiijada naxdinta la ayaa soo baxday iyadoo ay dowladda Australia ka fiirsanayso yool cusub oo la xidhiidha dhimista qiiqa wasakhaysan sanadka 2035 iyo iyadoo ay dhowaan digniino ku saabsan mustaqbalka riifku ka soo baxeen hay-adda UN World Heritage. Coral waa nooc noola ah oo ku nool badda hoosteeda. Waa shay muuqaalka hore uga eg dhagxaan waaweyn. Waa san noole muddo badan baxayay oo yeeshay xajmi weyn. Wuxuu leeyahay qurux iyo bilic indha qabad leh. Meesha uu adduunka ugu badan yahayna waa badda Australia ee la yiraahdo Coral Sea, taas oo dhacda waqooyi bariga Australia. Haddaba koralkaasi waxa uu ka baxaa fogaan dhan 2300 oo kilomitir oo badda hoosteeda ah. Ballaarkiisa iyo dhumucdiisa awgeed waxaa laga arki karaa hawada sare ee ay ku wareegaan dayax gacmeedyadu. Magaca uu caanka ku yahayna waa Great Barrier Reef oo ah kan ugu weyn adduunka. Waxaa ku nool oo hoy ka dhigta ama la nool kumanyaal nooc oo ka mid ah noolaha kale ee badda. Waxaa sanad kasta soo booqda malaayiin qof oo dalxiisayaal ah, kuwaas oo Australia uu ka soo galo dhaqaale ku qiyaasan bilyan dollar. Laakiin noolahaas, quruxdaas iyo dhaqaalahaasi hadda halis bay ku sugan yihiin baa la yiri. Sahamin sanadla ah oo ay sameeyeen Australian Institute of Marine Science loona soo gaabiyo AIMS, AIMS, oo ay ku sameeyeen Great Barrier Reef, ayaa lagu ogaaday in qaybta waqooyi iyo qaybta koonfureed ee Great Barrier Reef uu soo gaaray dhaawacii ugu weynaa ee ku dhaca muddo 39 sannadood ah. Mike Emesley, ninkan la yiraahdo oo ka tirsan hay-adda AIMS, ayaa qeexaya natiijada.
So the northern underwent a loss of about a quarter of the live coral cover and the southern Great Barrier Reef was almost a third.
Qaybta waqooyi ee riifka ayaa lumiyey ku dhowaad rubuc noolihii koralka. Dhinaca koonfureedna wuxuu ka lumiyey ku dhowaad 3 meeloodkii meel. Bartamaha qudhiisa khasaare 414 ah baa ka dhacay, laakiin waxoogaa ka yar qaybaha kale. Marka waxaa jira saameyno waaweyn iyo caddayn ah in siyaabo sii kordhaya uu koralku u dhimanayo, taas oo si xun u saameynaysa Great Barrier Reef, ayuu yiri. Khasaarahan ama dhimashada koralka ayaa qayb ka ah baaba'a baahsan ee koralka adduunka oo dhan ku dhacay sannadihii 2023 iyo 2024-kii, iyadoo oo 2024 uu ahaa sannadkii ugu kululaa ee adduunka soo maray tan iyo intii la bilaabay qoridda diiwaanka kulaylaha. Mike Emesley waxa uu markala leeyahay shaki kuma jiro in cimilada adduunka ee kululaatay ay sababtay dhimashada koralka.
Climate change is the number one cause of these mass coral bleaching events. There is a direct link between the increases.
Isbeddelka cimiladu waa sababta koowaad ee ka dambeysa dhimashada koralka. Dhimashada koralku waxay si toos ah ula xiriirtaa qiiqa wasakhaysan ee caalamka, heerkulka sii kordhaya iyo guudka biyaha badda ee kululaanaya, ayuu yiri. Wuxuu intaa ku sii darayaa in sawirka guud uu intaa ka kakan yahay. Intii ka dambeysay baaba'ii koralka ee hore u dhacay 2017-kii, koralkan Great Barrier Reef wuuba sii kordhayay. Taas macnaheedu waxa weeye, inkastoo ay dhimashada baaxadda leh dhacday sannadkii tegay, waxaa weli badbaaday in celcelis ahaan u dhiganta intii bixi lahayd muddo dheer.
And because we came off such a hard, a high base, this has somewhat cushioned the impact of the
maadaama dhaawacani ka bilaabmay meel uu markii hore ku yaalay koral badani ayay taasi khafiifisay. Dhaawacii dhacay 2024-kii iyadoo uu xadiga koralku dib ugu noqday heerkii uu kii muddo dheer baxayay joogi lahaa, laakiin ma aha mid yaraynaysa saameynta khatarta. Inkasta oo koral badani nool yahay, haddana waxaynu ognahay dhimashadii ugu badnayd ee abid hal sano gudihii ku dhacday, ayuu yiri. Daniela Chakrelli oo ka tirsan hay-adda AIMS ayaa iyaduna sheegtay in dhimashada iyo haddana soo kabashada koralka ee soo noqnoqotay ay saameyn ba'an ku leedahay noolaha kale ee kala duwan ee deegaan wadaagta la leh koralka.
Biodiversity loss does seem inevitable, and that's showcased by this dominance of fast-growing corals.
In noolaha kala duwan ee meel ku wada nool qaarkood lumayaan waa marag matoon, taasna waxaa muujisay sidii dhaqsaha lahayd ee koralku u fiday. Marka uu dabkaymeedku dhaco kadib, waxa ugu horreeya ee dhulka isku fidiya waa cawska iyo dhirhoosaadka, laakiin weli waxaa maqan geedihii waaweynaa oo u baahan waqti dheer oo u dhexeeya dababka si ay u koraan. Coral reef kuna waa sidaas oo kale. Marka isagu koro oo uu meeshii isku fidiyo, waxaa maqan oo waqti dheer u baahan noolihii kale ee ay ka mid ahaayeen nooc koralka qudhiisa ka mid ah oo si gaaban u kora. Noolahaas kala duwanna wuxuuba muhiim u yahay coral reefka caafimaadkiisa, ayay tiri. Warbixinta ayaa soo baxday iyadoo ay dowladda federaalku bisha soo socota ka fadhiisanayso yoolkeeda 2030 ee dhimista qiiqa wasakhaysan ee lagu galay heshiiskii Paris. Natiijada sahamin cusub oo ay iyana maanta sii daayeen Climate Council iyo Climate Action Network ayaa sheegaysa in ay dadka Australia badankoodu rabaan in dowladdu ay wax ka qabato isbeddelka cimilada. Ururka YouGov la yiraahdo ayaa bishii July su'aalo weydiiyey dad wax yar ka badan 1,500 qof. 77% ka mid ah ayaa qaba in dowladdu ay wax ka qabato halista cimilada sida dabkaymeedka ay sababtay isbeddelka cimiladu. 68% ka mid ah jiilka la yiraahdo Generation Z oo loo soo gaabiyo Gen Z oo ah kooxda ugu ballaaran ee codaysa ayaa qaba in ay dowladdu yoolal adag u dhigto sannadka 2030. Macluumaadka ku saabsan kooxaha kale ayaanan weli helin, inkasta oo SBS ay codsadeen. Madaxa Climate Council Amanda McKenzie ayaa sheegtay in ay codayayaashu si cad u taageerayaan yool xoog leh oo ah dhinaca isbeddelka cimilada.
We know that Australia's largest voting bloc, millennials and Gen Z, are concerned about climate change. And again, that shows that climate change.
Waxaanu ognahay in kooxda odayaasha ugu ballaaran ee millennialska iyo Gen Z ay rabaan in wax laga qabto isbeddelka cimilada, iyaga oo weliba ay sahamintan ka muuqato in ay sii kordheen. In 2035 loo dejiyo yool xoog leh waxa ay wax u taraysaa in Australia laga ilaaliyo dhibaato cimilo, iyada oo isla markaa la hor marinayo shaqooyinka cusub iyo fursado dhaqaale sida tamarta nadiifta ah, ayay tiri. sida ay sheegtay Queensland sanadkiiba waxa Great Barrier Reef ka soo xirooda 6.4 bilyan oo dollar waxana ka shaqeeya 64 kun oo shaqaale ah ha u badnaadeen dalxiiska ba ee Gareth Phillips waa madaxa Association of Marine Park Operators waxa uu leeyahay
The reef operators have been saying that their locations and a lot of this is driven by the efforts that they do in
this halwadeenada reefku iyagoo iskanaya dadaalkooda iyo daryeelka goobaha ay maamulaan iyo iyagoo kaashanaya sahamiyayaasha waxa ay leeyihiin inay ba meelo badan hadda ka wacan yihiin sidii ay horay u ahaayeen waxayna isla markaa ka walaacsan yihiin in dadku raja gabaan waayo hadalada soo yeeraya iyo macluumaadkuba waxa ay tusayaan in caafimaadka riifku kor iyo hoosba u kaco waxayna markaa tahay in la garowsado inaynu weli waqti haysano aynu wax ku qabanno ayuu yiri guddiga hay'adda UNESCO qaybteeda World Heritage ayaa iyaguna ka walaacsan xaaladda Great Barrier Reef iyaga oo bishii hore bixiyay digniin ah in ay shirkooda sanadka dambe Great Barrier Reef u aqoonsan doonaan in uu galay xaalad halis ah waxa ayna dawladda Australia ka codsadeen in ay warbixin cusub ka siiso baabi'ii sanadkii hore ku dhacay koralka walaacyadaasina hadda waxay si cad uga muuqdaan natiijada sahamintii ugu dambeysay ee lagu sameeyay riifka taas oo walaaceedana leh warbixintan oo ay SBS News u soo qortay Edwina Gina intaas ayay ku eegtahay Maalin wanaagsan dhageystayaal mar kale aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta ay hor fadhidaan dhagahana ii raariciseen haddana waxaan idiin hayaa warkii dabcan intaana warka u gudbin waxaa iga xusuusina halkan aad weli nagala socotaare aan ka soo hadlayaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo studiyaha iyaga magaalada Melbourne oo bartan haddaan dhex fadhiyo haddana waxaan idiin hayaa warkii Soomaaliya oo maanta wariyaha iyagu inooga soo diray oo isfasiri doona
inkastoo ay degan tahay xaaladda degmada Beled Xaabo ee ka tirsan gobolkaasi Gedo haddana warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo dhawaan halkaasii ku dhexmaray ciidamada taabacsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Cabdirashiid Janan iyo kuwa kale ee taabacsan maamulka Jubbaland dagaalkaasi oo ahaa mid aad u xoog badan oo ay ka dhasheen qasaare soo kala gaaray labada dhinac dadka dagaalka ku geeriyooday oo tir ahaan la sheegay inay gaarayaan ilaa 10 ruux ayaa waxa ku jiray talihii biliiska gobolka Gedo ee dhawaan xilkaasi ay ka qaaday dowladda Soomaaliya ka oo la sheegay in dhanka Jubbaland uu maray sidoo kale saraakiil kale ayaa halkaas dhaawacyo ka soo gaareen dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Beled Xaabo ayaa yimid kadib markii dhanka Jubbaland la sheegay in magaaladaasi ay ka jireen tubooyinkii biyaha keenayay taasi oo soo dedejisay in weerar lagu qaado deegaanka liirado Tuulo Amiin oo ugu yaraan 5 km u jirta degmada Beled Xaabo labada dhinac ayaa isu jeediyay eedeymo culus oo midba midka kale uu ku eedeeyay in dagaalkaasi uu bilaabay taliyaha ciidamada gobolkaasi u qaabilsan dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Janan oo ka hadlay dagaalkaasi ka dhacay dowladka degmada Beled Xaabo ayaa dalab u diray dowladda Kenya Janan ayaa markii hore ku eedeeyay dowladda Kenya inay gacan siisay ciidamada ay ishayaan ee taabacsan maamulka Jubbaland waxana uu sheegay in gaadiidkooda cagafta ay difaacyada u qodeen ciidamada Jubbaland sidoo hadalka u dhigay waxana uu dowladda Kenya ka dalbaday inay soo dhiibto sida uu yiri gaadiidkaasi ku buufsan sumadda ciidamada dowladda Soomaaliya
waxaan rabnaa dawladda Kenya baaq baan u direynaa oo dariskanahay Ilaahay baa daris naga dhigay anaka maana dalbanay darisnimada dalka Kenya waxaan rabnaa ciidamada baa gaadiidka qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay oo calaamada booliska ku buufsan oo kuwa military ku buufsan oo lala galay gudahiina baawurtaas aan rabnaa inaan helno oo aan ka helno dawladda Kenya sababtoo ah dal Soomaaliya oo meena cararin markii hore dal Soomaaliya kama soo gudbin halkaan markii la qodayay oo cagafta dalka Kenya laga keenay halkan qodaysay dalka Kenya kama soo gudbin markaas saaka dagaal baa dhacay ciidamada Soomaaliyeed ciidanka militaryga iyo suugada iyo booliska waajibaadkii halkan ka guteen oo u mahadcelinaya ay u ilaaliyeen xurriyadda dalkooda qaranimada dalkooda geesinimada lana oo u mahadcelinaya dawladda Kenya oo aan dariskan ahayn waxaan ka rabnaa cagaftan dalka Kenya laga leeyahay waxaan qoday oo dufiska intaan la jeexday oo tarajayga ah isla gaadiidka ay wateen gudadka intaan la eego qoday waxaan u baahanahay oo uga baahanahay laamaha amniga dawladda Kenya annagu qori hadduu xaggiina soo maro waa idiin celinaa marqaati bay leedahay qori haddii dowladda kenya lagala soo goosto oo xaggaygu uu soo aado waxa gacantooda ay gashay ay noqoto ciidamada ama laamaha amniga meel ay gacanta ka soo qaban karaan waa soo qabannaa waxaan rabnaa hubka dowladda soomaaliyeed ay leedahay calaamadda booliisku ku buufsan dalkiina galay dowladda kenya arrintaasaan ka rabnaa gaar ahaan laamaha amniga ee madheera ka shaqeynayaan ka rabnaa
dhanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa iyaguna ka hadlay dagaalkaasi ugu dambeeyey ee ka dhacay dowladka degmada beled xaawo waxaanay ku eedeeyeen dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo warfaryaanka la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ku bilowday duulaan ay soo qaadeen sida uu yidhi ciidamo ka amarqaata dowladda federaalk ee soomaaliya isagoona sheegay in arrintaasi layskala xisaabtami doono ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa todobaadyadii ugu dambeeyey gacanta ku hayay degmada beled xaawo oo dagaalo xooggan halka ay ka dhaceen waxaana magaaladaasi ay tahay mid istaraatiiji ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisii war-saxaafadeed ka soo saaray colaadda ka taagan gobolka gedo waxaana ugu horrayntii tacsi u diray dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi dhowaan ka dhacay gobolka gedo isagoona u rajeeyey dhaawacyada in alle uu bogsiiyo madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale faray xukuumadda federaalk ee soomaaliya inay gargaar caafimaad iyo taageero bini'aadinimo ay gaarsiiso dadka ay saameeyeen xaaladaha ka taagan gobolkaasi gedo madaxweynaha soomaaliya waxa uu faray dhanka kale ciidanka jubbaland ee ka tallaabay xuduudda dalka kenya inay dib ugu soo laabtaan deegaankoodii waxa uu xaqiijiyey in cidna ciqaab la marin doonin isla markaana loo ballanqaadi doono ciidankaasi badqabka iyo nabadgelyadoodii ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa ku buuriyey dhammaanba dhinacyada ku lugta leh xiisadda ka taagan gobolka gedo inay ka shaqeeyaan sida uu yidhi nabadda midnimada iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed dhanka kalena iyadoo dowladda soomaaliya weli ay ku guda jirto qorshaha hirgelinta doorashada qofii codka ah islamarkaana magaalada caasimada ee muqdisho iyo qaybo ka tirsan gobollada dalku ay ka socoto qorshahaasi diiwaangelinta ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu ka hadlay islamarkaana tallaabo u qaaday qorshihiisa la xidhiira hirgelinta doorashada qofii codka ahii madaxweynaha soomaaliya oo qaatay shahaadada isdiiwaangelinta ee guddiga doorashooyinka islamarkaana ka hadlayey mid ka mid ah xarumaha ay ka socoto diiwaangelinta ayaa sheegay in ka qaybgalka doorashada qofii codka ay muhiim u tahay guud ahaanba bulshada soomaaliyeed maadaama ay tahay mid bulshada masiirkeedii ay dooranayso
dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan magaalada caasimadda ah iyo dowlad goboleedyada iyo magaalooyinka dhammaan ee u soo baxay in ay xaqooda dhaqan geliyaan muddo 56 sano kadib ayaguna waa maadsan yihiin waa fursad dadka soomaaliyeed muddo dheer ay ku haminayeen muddo dheer dastuurkeenna ku meel gaarka xataa ku tiilay doorasho qofii cod dalka inay ka dhacdo dadka soomaaliyeedna ay u soo noqoto awooddooda ah inay go'aan ka gaaraan iyagu cidda taladooda iyo mustaqbalkooda hagaajinaysa ee go'aan ka gaaraysa qofka aad dooratid biri waa qofka go'aan ka gaaraya aayaha ilmahaaga iyo adiga iyo guud ahaan aayaha dalkao dhan hadduu yahay xildhibaan hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay maxaan ku yidhahda madaxweyne dowlad goboleed hadduu yahay xildhibaan dowlad goboleed dhammaan waa qof go'aan kuu gaaraya adiga ammaano aad iyo aad u weyn waaye muxuu ahaay inaad adigu marka aad gacantaada ku xulato haddaw xumaadana aadan qof ku idin waa naloo keenay qashankan managaa keenay dadaa noo keenaye laaluushaa lagu keenaye kanaa lagu keenay waxaas inayna dhicin biri adigu inaad noqoto qofka mas-uuliyaddaas qaadaya anaa keenay laakiin hadduu xumaado waa la sugaa lagu buuqi maa la dagaalami maa teermka dambe yaan iska bedelay sideedaba waa saas muddada yar ee aad siisay haddii xataa wax kaa qaldameen waddada lagu saxo waa inaad sugataa oo teermka dambe aad ka bedelataa kii tartamayay ee teermka la dooran waayo waa inuu sugaa oo teermka dambe asigana tartiib uu u tartamaa maalintuu doorashada waayo dadaalkii doorashada dambe sida loo dooran lahaa waa inuu galaa xuquuqdaas iyo awooddaas ayaa maanta haddii alla yar gacanta ku soo noqonay waxaan ugu baaqayaa dadka isdiiwaan geliyey ee doorashada u diyaar garoobay ee mar dhowna kaarkii yaraa ee doorashada qaadan doona waxaan ugu baaqayaa maalinta doorashada inaanay baaqanin oo aanay meel iska dhigin kaarkoogu maanta mogtahay saanay iga ahayd iyo xaggay ahayd iyo aadan dhihina waa maalinta mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka ilmahaaga iyo aad ka gaarayso aayahooda aad ka gaarayso go'aan maalintaas haddana inaan la baaqanin ee la isu soo baxo dhowr saacadood oo qorraxda la taagnaaday iyo hal maalin oo maxaan ku dhahay lasoo hoowdaayay iyo waxaa aad iyo aad uga muhiimsan mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka caruurtaada
madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay horey u ballanqaaday in qofka uu doorto qofkii uu doono ee laakiin aan lagu keenin habkii iyo nidaamkii horey loo soo maray, islamarkaana dalalka caalamka oo idil ay sidoo kale soo doortaan qofka maamulaya.
Dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka shaqaynaysaa dadka soomaaliyeed in ay helaan fursadaas oo caalamkao dhan uu haysto, adduunyada dhammaa haysato fursadaas, oo maxaan ku irahdaa doorato madaxdooda meel kasta iyo mustawo kasta. Annaguna horeyaan u ballan qaadnay dadka soomaaliyeed inaanu xukumin qof ay ayagu u dhiibteen talada mooyaane. Mustawo kasta, hadduu yahay kaunsilka degmada iyo hadduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda intaba, waa inuu noqdaa qof ay dadka soomaaliyeed talada u dhiibteen oo ay ku midoobeen, oo intooda badan boqolkiiba boqol la doorbaa, laakiin qawaaniinta iyadoo la raacay inta badan ay dooratay sidaas lagu raacay. Hadduu xumaado mugu waqtigiisa la gaaraa, la iska bedelaa. Hadduu samaado oo wiil fiican ama gabar fiican uu noqdana waa loo ceshanayaa, mar labaadaa la dooranayaa haddana. Marka meeshaas adduunyadu sidaasay u nooshahay. Intaasaan waxaan weynay muddo 56 sano ah yay naga maqneed. Intaas hadday noo soo noqotay si nabad ah, isjiijiid aan lahayn, aflagaadeyn aan lahayn, maxaan ku irahdaa isxagxagasho aan lahayn, inaan ku qabanaa laga rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan ugu baaqayaa yaynaan noqonin tukihii haruubka caanaha waa heli karaa, laakiin nasiib uu ku dhamo ma laho. Haruubkii daanta inta ugu istaago daadinaya, yaanan daanta loogu istaagin oo la daadinin.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli weli ay socdaan wadahadalada u dhexeeya madaxweynaha iyo siyaasiinta mucaaradka, iyadoo maalmaha soo socda sidoo kale ay kulmi doonaan si looga wada hadlo qodobo ay ku jiraan qabashada doorashada qofkii codka ah ee dowladdu waddo. Siyaasiinta mucaaradka ayaa weli dood weyn ka qaba wax ka beddelka dastuurka iyo hannaanka ay ku socoto doorashooyinka dalka, oo ay weli isku khilaafsan yihiin labada dhinac. Wararka SBS magaalada Muqdisho.
Waaye dhegeystayaal, haddana waa odagee Cabdinuurahay oo ku soo noqday. Waxaan ka soo hadlayaa istuudiyaha magaalada Melbourne aanu ku leenahay ee S B S qaybteeda af Soomaaliga. Lahaanshaha guri ama in qofku guri uu yeesho ayaa indhowaale Australia ahayd mid aad u adag, sababta oo ah qiimaha kor u sii kacaya awgeed. Guryaha oo iyadana la kareysto ayaguna faraha ka sii baxaya. Haddaba warbixintan kooban waxay ku saabsan tahay dhibaatada ay dadku kala kulmaan guryo la'aanta, gaar ahaan sida ay si gaara oo dhib badan ugu sii saamayso hooyooyinka caruurta haysta ee keligooda. Waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo guryo raqiis ah kadib markii ay sii kordheen tirada dumarka iyo gabdhaha hooy la'aanta ku dhacday. Hooyo laba caruura leh oo duruufo adag soo martay ayaa hadda rajaynaysa in ay mashruuc cusub oo xagga guriyeynta ah ka heli doonto guri. Warbixintan kooban ayaanu ku eegaynaa.
It was just awful, unbelievable. It's really hard to even get the words out how we felt.
Waxay ahayd xaalad aad u xun oo aan la rumaysan karin. Way igu adag tahay in aan helo erayo aan ku qeexo. Waxay ahayd waqtigii ugu xumaa ee noloshayda, ayay tiri. Haweeneydan oo magaceeda la yiraahdo Diana waa hooyo keligeed ah oo ka sheekeynaysa noloshii ay ka soo martay guri la'aanta kadib markii ay ka carartay gurigii iyo beertii ay hore u deganaayeen.
We lost our lives. We lost our community. We lost our home.
Noloshii baanu luminay, bulshadayadii baanu luminay, iyo gurigaygii aan jeclaa. Wax kasta oo aanu naqaanay oo aanu haysanay baanu luminay. Waxaa jirtay waqti aanu aniga iyo wiilkaygu ku dhex nooleyn gaadhigayga, si xunna way noo saameysay, ayay tiri. Sida haween kale oo badan oo ku jira xaalad guri la'aaneed oo kale, Diana waxa ay ka soo badbaaday dagaal qoys. Sannadaha adag ee dhibkeedu aanu ku koobnayn guri la'aanta keliyana waxa ay ku reebtay xusuus aad u xun.
I was actually battling cancer at that stage as well. It had affected my stomach, so I was.
Runtii waxaan markaa ihayay kansar saameeyay calooshayda. Waxaan saacad kasta iyo maalin kasta cuntada ku qaadanayay tuubo. Bal xageed suri tuubada haddii aad gaari ku dhex nooshahay? Maba garanayo sidii aanu uga soo gudubnay xaaladdaas, ayay tiri. Tirada haweenka Diana oo kale ah oo taageero guri raadinaya ayaa sanadkii dambe kor u kacay, sida ay sheegtay madaxa Homelessness Australia Kate Colvin.
What our analysis reveals is that women and girls coming to homeless services who
waxaa shaqadayada aan qabano nooga soo baxay waa in ay haweenka iyo gabdhaha soo raadsanaya taageero guri oo hore u lumiyay gurigoodii ay 20% kor u kaceen 3 sano ee tagayay tiri. Miss Colvin waxa ay sheegtay in iyada oo ay dhibaatadan daran ee gurula'aanta socoto ay haddana 54% ka mid ah dadka gurula'aanta haysa ay ka soo carareen dhibaato qoys, sidaana waxaa laga ogaaday cilmi baaris dhowaan la sameeyey, ayay tiri.
The sad reality is that when women come to a homelessness service and can't get the help they need, if they're fleeing family violence,
haqiiqada murugada leh waa in haddii haweenka soo raadsada taageero guri ay waayaan guri ay markii horena ka soo carareen dagaal qoys ay dib ugu laabtaan dhibaatadii qoyska waayo ma haystaan wax u dhaama. Waxa ayna markaa u baahanahay in haweenkaasi helaan hoy ay muddo dheer deganaan karaan, iskana bixin karaan. Si taas loo helo, waa in la helo maalgelin dheeraad ah oo xagga guryaha ah, gaar ahaan kuwa xaaladda degdega ah, si ay haweenka aan habeenka haysanin meel kale oo ay aadaan ay ammaan uga helaan, ayay tiri. Diana, oo ah haweenay ku dhalatay New Zealand, beeralayna ahaan jirtay, ayaa iyadu aad u fahamsan dhibaatada gurila'aanta, waayo waxa ay sannado badan ku soo laba noqonaysay guryaha ku meel gaarka ah.
The financial stress, struggling to find a place was impossible, absolutely impossible. It's devastating and you feel so
xaaladda dhaqaale ee adag awgeed macquul ba imay ahayn inaan helo guri aan dego. Waa arrin saameyn xun leh oo aad dareemayso in aanay naftaaduba qiimo lahayn. Hay-adda taageerada guryaha ee la yiraahdo St Vincent de Paul ayaa guri ammaan ah naga siisay Melbourne, halkaa oo aanu deganayn sannado, ayay tiri. In ka badan 400,000 oo haween da'doodu weyn tahay ayaa la rumaysan yahay in Australia gudaheeda ay halis ugu jiraan inay ku dhacaan xaalad guri la'aaneed.
This is an emergency situation and we need rapid action. I feel terribly worried because I've
tani waa xaalad daran oo degdega, waxaanan u baahanahay in si dhaqso ah wax looga qabto. Aad baan u walwalsanahay, waayo muddo dheer baan arrimahan ka shaqaynayay, waxaanan u jeedaa inay sii xumaanayso. Dhibaatada guryuhuna waxay xataa hadda saamaysaa dadka dakhligoodu sarreeyo. Waxaynu markaa hadda aragnaa dad danyara iyo kuwo dakhli sare lehba laakiin ay ku adag tahay inay helaan guri kira, ayay tiri. Haddase hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo la yiraahdo Global Sisters ayaa dejinaya mashruuc tijaabo ah oo ay haweenka halista ku sugan ka heli karaan guri ay leeyihiin. Madaxa hay-adda Mandy Richards ayaa qeexaysa.
The Little Greenhouses Project aims to provide affordable housing ownership to Australian women who are on
mashruucan la yiraahdo The Little Green Houses ayaa qasdigiisu yahay in haweenka danyarta ah ee ay guri la'aantu haysa ka helaan guri ay degaan oo amaan ah. Waxaa jira haween aan haba yaraatee heli karin guri kira ah, deyn ay guri ku iibsadaan ma heli karaan, wax rajo ah haba yaraatee ma qabaan oo ay guri ku iibsan karaan ama dhulba, ayay tiri. Mashruucan oo ay ku baxayso $3 million ayaa la qorsheynayaa in gobollada New South Wales lagaga dhiso ilaa 8 guryo yaryar inta aan la gaarin Christmaska. Waxa ayna Miss Richard sheegtay in dowlad goboleedyada kalena sida yeeli doonaan dhowaan.
So we're trying to kill two birds with one stone and put an asset in the form of housing ownership into the hands of the women in Australia who need it.
Waxaanu rabnaa inaanu hal dhagax ku wada dilo laba shimbirood oo aanu maal gelino guryo ay yeeshaan haweenka Australia ee aad ugu baahanay. Waxa aanu xoogga saarayna hooyooyinka keligood ah, sababtuna waxa weeye inaanu haweenkaas ka caawino in dakhligoodu ku filaado oo aanu markaa joojino haweenka sii kordhaya ee ku dhacda guri la'aantu, sidaa darteedna ku noolaada guryahooda gaarigooda aan iraahde ama kolba qof kale martiya, ayay tiri. Diana iyo gabadheeda oo 30 jir ahi waxay hadda gobollada Victoria mid ka mid a ka kiraysteen guri 400 ah oo ay ka bixiyaan toddobaadkii $535. Xaaladda caafimaadkeeda awgeedna ma qaban karto shaqo full time ah ama shaqo buuxda si ay u biirsato dhigaalka deynta guriga.
I suffer from multiple different sorts of cancers. I've actually just gone through another two cancers at the moment, breast cancer and sarcoma in my leg.
Waxaan la tacaalayaa noocyo badan oo kansar ah. Waxaan hadda qaaday laba kansar oo kala ah nooca naasaha iyo mid lugta iga galay oo la yiraahdo sarcoma. Wax dhigaal ah ma haysto, wax dhigaalka howlgabka, lacagta howlgabka ahna ma haysto. Marka weligood baso ima surtoobayso in aan helo guri aan leeyahay xaaladahayga caafimaad awgood, ayay tiri. Waxay kale oo ay sheegtay in guuritaankoodii ugu dambeeyey uu soo xasuusiyey dhibaatadii horey ugu dhacday.
My daughter and I looked at 122 rentals. We didn't get accepted for any of them.
Aniga iyo gabadhaydu waxa aanu dalbanay 122 guri oo kira ah, midkoodna ma aanan helin. Dhibka iyo warwarkii hore kuugu dhacay bay ku soo xasuusinaysaa, ayay tiri. Diana waxay hadda ganacsi yar oo maacuunta dhoobada laga sameeyo ka bilowday guriga. Gabadheeda Emma waxa ay iibisaa walxaha la isku qurxiyo sida weesaaqyada iyo silsiladaha, waxayna ka mid yihiin dadka loo doortay in ay helaan guriga ugu horeeya ee lagu dhisayo mashruuca Little Green House. Emma waxa ay sugi leedahay inay hesho meel ay mar un ku xasasho.
I can sort of picture, like, oh, I can unpack those boxes that have been sitting there for years.
Waxa ay sawiran in aan helo guri aan leeyahay oo aan markaa kartoonadayda muddo dheer halkaa iska yaalay furfurto oo aan gidaarka walxo u sudho sida aan doono, ayay tiri. Hooyadeed Dayanana, inkasta oo ay sugayso qaliin, waxay iyaduna leedahay inay sugi kari la'dahay inay Christmaska ku dabaaldegto guri ay leedahay.
Oh, imagine moving into my own home, my own garden.
Bal ka fikir dareenka ah in aan u guuro guri aan iska leeyahay oo leh daarad oo aan ogahay inaan ammaan ku ahay oo aanay ciidana iga qaadi karin. Waa riyo oo kale, ayay tiri. Warbixintan oo ay SBS u soo diyaarisay Sandra Faluna, intaasay ku egtahay. Waayahay dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanayseenna waxa weeye laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga Melbourne. Hadda waxaa gabagaba ah barnaamijkii oo waqti yar oo inooga hadhay. Inta aynu ku kulmi doono hawada mar labaadna, waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Min fadlak markasta nagala socdaa podcast-kayaga, Facebook ayaga iyo website-ka labadaba. Waxaad kaliya u baahan tahay in aad raadiso SBS Somali. Nabad iyo caano.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.